ni a mano, yeah. Setsa chikana babasa isira kanae aumje akana onganawe akamushukunya tinefeze yonitelambere chabisanye kandi bitengana inguri bibaye kimomo tini mutabate mwana wanyarakakaye bahamagaye nyina wabo na nyirase nje baba warahageze tini mujyana umwana kwa muganga murebe icyo yabasize ati chime 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 ni charezwe na nyina ati chime 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 ni charezwe na nyina ati mume 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 ni yarezwe na nyina ati mume 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 ni yarezwe na nyina inguru yica mugonge bivuye kwa muganga sati ni mundorere Ticho manzi zindwara zose zijorezo suni azikuye kona mujanyi okure mungisha mukasi nonara tunanire urwishi kishi ararusuma emeru rusome subundi nakujyana kabe ati chime 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 ni charezwe na nyina ati chime 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 ni charezwe na nyina ati mume 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 ni charezwe na nyina ati mume 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 ni yarezwe na nyina
mume 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 mume
ni yarezwe na nyina
mume 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 mume
ni yarezwe na nyina Ereka chururi inguru Bana baturero uwe uvio Na babyeyi namwe nimwumvireho Utandukana kwanyu bigira ingaruka ku bana Cyemeza uko yagakwiye kwitwa Kuko namwe mwabikize mu ruhare